vem, 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 vem.
Kidum.
Satural, 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 machache.
Let's go and dance,
man.
Let's go. 1, 2, 3, the kazi. Oh,
I am man, come on, va. I'm gonna go to Nigeria. I am man, come on, bana. I'm gonna say we go to Nigeria. Kumbambona masumare mare nimi handi ganitse kumbamboni kisongo nuno tana luzabandu oh aya matwari tuli kugatumba bamasi kusiwanyo kusavirembo nebike ukambune mbosana natamani kuwa na wewe ukambune mbosana sinye pena linye mgenwe na matangili tena oh leta kidole nikufishe pete
Kidum, maze juzi mi nilikuwa ngambo ah, na ilikuwa tu diambo eh? Sheng za kitambo but we uko maze kuna mambo yani hakuna hata tutu salamu kila mtu anashinda kwenye simu maisha fast lane kila sehemu but unajua mi mjenge damu na ujuwaji na kuwaga muhimu so kuna dem flani ya mejipa kila kitu anataka tukulipa si kama dem wageto wakuhepa mabizi kikamu anasefa huu dem maze amejiweka proper top class maze hakuna kukopa anataka maze nikamu ni mari na anadaya hakuna kulipa mahari alisema anakuja Januari na sina kitu mpaka tukwa mshuari
maisha ya ugenini ni magumu shuriruviro divene ya batkwari turi hari wa chiburundi no gize komite ya kuzani mwano jino bimeno mutwe abantu na mwanya bafise kubera ubuzima ugoye kwa banu hey, hey.